Naomba unipe darasa, unifundishe kukuacha mwenzako sijui. Tena tuketi chini, unielimishe kukusahau mwenzako sijui. Tena nambie, takufuta vipi kichwani mwangu? Nambie, takutoa vipi moyoni mwangu? Nijue, taweka wapi na sura yangu? Nambie, tasahau vipi haya machungu? Naweza zani nafanya kusudi, asha, natetemeka mwenzako baridi kikuacha. Najua kama nakutoa kwa mudi, basi nifundisha mwenzako kibidi. Cause I still love you, still love you. 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 Cause I still love you. Nielekeze nikufute kwenye kumbukumbu zangu zote, ama nikibonyeze kitufe nivisahau vitu vyote? Nikisema nikususe hali yangu bado tete, ama nivumilie kasheshe? Ila peke yangu siwezi. Naweza zani nafanya kusudi, asha, natetemeka mwenzako baridi kikuacha. Najua kama nakutoa kwa mudi, basi nifundisha mwenzako kibidi. Cause I still love you, still love, still love. Cause I still love you, still love you. Cause I still love you, mi bado nakupenda, still love you.